yo kuba perezida byo ni icyaha gikomeye. Ntabwo numva ukuntu perezida Kagame aba ariwe perezida wa FPR akaba perezida w'igihugu, akaba n'umukuru w'ingabo mu Rwanda, akaba arwanira ibyo bya demokarasi, kandi akabirwanira amaze kubeshya rubanda ko ngo we nta yindi manda azashaka, akazivuga inshuro eshanu. Ibintu rero bikomeye ni ibi, n'abo ngabo bajya kwiyamamaza bakababuza kugira ngo babe bareka abaturage babasange nabo bumve porogaramu zabo. Izo nzira natwe twazinyuzemo mu mwaka w'2003, baratuzitiye porogaramu bakazica, aho batubwiye tujya gukorera mitingi tugasanga bamaze kubahindura hageze mu minota 15, ariko kubera ubushake bwa rubanda ntabwo byatubujije twebwe kwiyamamaza. Ngaba rero njyewe mbabwira ko nta demokarasi ishakwa n'abantu bafashe intwaro. Abantu bafashe intwaro bashaka gutigikisha igitugu. Byarabaye kuva muri 1973 aho Habyarimana amaze gufatira ubutegetsi kugeza mu mwaka w'1991 cyane cyane, ariko nabyo bitewe na conference yabereye Labor mu Faransa. Labor niko bahita, ibabwira ko bagomba gushyiraho demokarasi kugira ngo bazabone uko bakomeza ifashanyo. Kagame rero ibyo ngibyo n'ababeshya ngo yafashe intwaro ashaka kuzana demokarasi, ntayo iza kubaho, ntababuza abantu kwiyamamaza, akiyamamaza n'abantu abona badashobora kuba banamutsinda. Nibo baba mu ishyaka rya Green Party, babita basiba ngo ari Democratic Green Party. Ibya Green Party byo byumva ko muri Afurika sinzi ko bishobora gukora, sinzi niba abaturage bumva ibyo ari byo. Irindi shyaka niryo umugabo ngo witwa Philippe waje avuye mu Bufaransa, sinzi niba afite n'ishyaka cyangwa niba yamaze ku giti cye.
Ari yamaze nk'umukandida wigenga we?
Ari yamaze nk'umukandida wigenga. Abo rero uko ari babiri mu by'ukuri numva Kagame ntacyo yari akwiye kubarwanyaho niba yizeye ko abantu bamufitiye icyizere.
Dufashe abakandida babiri aribo Frank Habineza na Philippe Mpayimana, mu gihe n'icyo kwiyamamaza hari inama mwe mwabagira?
Inama nabagira se yabiyihe ko ibibaho nanjye byambayeho. Ntabwo nigeze nkwepa bamujije kenshi kujya ku Gisenyi njyayo, bamwe bambwira ngo baranyica ariko ari abantu batumye ngo bantere ubwoba, saa 8 z'ijoro bakaba telefoni bambwira ko ndi umuntu mwiza ariko ko badashaka kumfa. Ibyo byose nayo bisimbutse njya muri za mitingi nari nateganyije, rimwe na rimwe ugasanga abantu bababujije kuhagera, ahubwo bagakuraho n'ibindi bintu biteye isoni. Najya muri resitora bakababwira abantu ngo ntibambe icyo kunywa, ntibambe n'icyo n'ifunguro. Iyo abantu bakambwira ko batanseriva ngo kubera ko ndi umunyamatiku, ndi umunyamacakubiri. Izo ni za menake zisanzwe ku bantu bafite ubwoba, kandi Kagame ntabwo mu by'ukuri yatubwira ko nta bwoba bafite. Ubwo barabufite kuko habayeho demokarasi isesuye, sinzi ko yabona na ya yandi atatu yigeze angenera mu mwaka w'2003.
Aho se muvuga, aho muvuga ibyo kurya n'ibyo kunywa ni mu Rwanda muvuga cyangwa?
None se njyewe niyamamarije mu mahanga, niyamamarije mu Rwanda, nagiye muri hoteli Muhabura, abantu bahaserivaga harimo n'umukobwa wambaye akagofero ka FPR, azambwira ko ngomba guhaguruka. Tugomba guhaguruka kubera ko twebwe tutaza guseriva abanyamacakubiri. Nari mfite n'abasirikare babiri bavuga ko bandinze baba bane nahawe na leta. Abazungu b'abanyamahanga bari bankurikiye bafata amapica bashaka kumva ko niyo mitingi iza kubagura se kutanabaye, bo bakarya bakanywa ndiba mu gihugu cyanjye, igihugu cyacu, niyamamariza kuba umuperezida, abantu bakanga kunseriva mu gihugu. Hari uwavuga byinshi mugani w'aba bandi ntiyabimara inyuma. Ibyo ngibyo byarabaye. Abo ngabo rero nabo ni batoni.
Ngo ukomeze umutsi.
Bakomeza umutsi cyangwa se bavuge bati tubivemo Kagame yita. Njyewe nanze kuvamo, ibyo navuyemo ni ibyo uko amatora yagenze narayabwiwe, kuko nayabwiwe n'abantu bo muri izo za serivisi zabo bagereka n'impapuro bakoreyeho za analyse, n'ubwo zitazavuga amazina yabo, gutsinda ko naratsinze. Ariko cyatumye ntaba mu Rwanda nacyo nakizi, kuko iyo nza kuhaguma wenda n'ubu iyi interview simba nyitanga.